bana beso re kopane mona ka taba tsa modimo temana ya rona ke ena e re tla buisana ka yona e ngotsong go Johanne kgaolo ya boraro temana ya leshume le metso e tsheletseng mantsi ana a reng modimo o ratile lefatshe ke ka ho a ileng a ntsha morwa ona a inotsi gore e mong le e mong ya dumelang ho yena a ska fela.